Nafsi masaki, moyo tandale. Nimeanda mangara suti, kija uivae. Usikesheba, kwa kesha makuzi, ulewe vya ukare. Uba utapa, boda utaxi, sungu katale. Sina do iraro hasala,
iraro hasara eh.
Mami josi nigeuze fara,
sinigeuze fara eh.
Ila waogope, akina sungura trope. Wasije kutia ubaya tuachane. Tena wasitupate, wasiangaike. Tufunge pingu za maisha wakome.
Mtangangana niwe nawe,
haya haya niwe nawe.
Kidogo nkipata nile nawe,
haya haya nile nawe.
Mtangangana niwe nawe,
haya haya niwe nawe.
Kidogo nkipata nile nawe,
haya haya nile nawe.
Na tititi tutumika baridi, sijamuona mwingine wa zaidi. Na tetemeka la baridi, sijamuona kwako wa zaidi. Karibia pendo, moyo wangu nyimbo. Fungu wasame tungo, mimi na wewe mrembo. Sije badili, badili moyo, nafsi na mwili. Nikumatie mali, nakupenda kweli.
Ila waogope, akina sungura tope. Wasije kutia ubaya tuachane. Tena wasitupate, wasiangaike. Tufunge pingu za maisha wakome. Mtangangana niwe nawe,
haya haya niwe nawe.
Kidogo nkipata nile nawe,
haya haya nile nawe.
Mtangangana niwe nawe,
haya haya niwe nawe.
Kidogo nkipata nile nawe,
haya haya nile nawe.
Sina do iraro hasala,
iraro hasara eh.
Mami josi nigeuze fara,
sinigeuze fara eh.
Sina do iraro hasara,
iraro hasara eh.
Mami josi nigeuze fara,
sinigeuze fara eh.